Mr. LG, nimefanya survey, jiji lako liko salama. Umenitoa hofu mashaka.
Shulani, sholele.
Moyo upo Bombei, mwili upo Dar es Salama. Hisia zimevuka mipaka.
Shulani, sholele.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele. Mwili nitoki papa sana, zina nisimama nywele. Watazame wale hawali wakashiba, wanakesha kuroga tuachane. Kwetu mambo nare nare, raha sio kawaida. Wenye pressure na pumuzi wabane. Mapenzi uji wa moto moto, mimi nikoroge nikoroge, zanye kama mtoto mtoto mdogo. Raha zimefatizana, utamu sukari tele. Mwili nitoki papa sana, zina nisimama nywele.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele. Mwili nitoki papa sana, zina nisimama nywele.
Tafadhali mpenzi, nipeke yangu siwezi.
Slicer.